studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde hollitindi wiide jena yamde sokirdu studio tamani miden tawa le maison de la presse do pomo ko do jottino no do kabaruji di mor way gal kon ko gani kanto won to boggi jamde to sikirabon kompetitivide golleji G5 Sahel dibe bi di puddan kasen le timmod lewru mars ndu non kanko ibe ka o hollitiri wiide wakande mo wonno kawtal mabbe nay bal gondugal e wadde nokku no docteur nyamay ko yata milliardu noga e joy cefa dum lam mali o jukka nyalawma hando be kokka societe no dirte do gestar o cangal ko kaborde de kany en diwo hore jo leedi ndo soda be kolitir dum so drama e chunchunka abu de wayde jam e dede rafa joto yallo no golleji DDR di kanna birede yeso ko wotal fuddi kenyal do bomoko do gal do koto yo fedde humnide kabaru ndena golle leedi meden de do tu gorgal minisma secret di wonno sembe kabaru jugi min jugi ni on do betande di bismillah morod e hedade golleji G5 Sahel di talatare kenyal botu wadi nokku no dirte nyamayli lamorde leedi Niger le majjunbe kolliti honno jawlele de ngori nyalom hando kambe lami be leedi le joy G5 Sahel de foy be gonno ton kanye ministre communido kabaru kabor le leedi France ni mum no dirte Florence Perli le majjun kanko IBK wattu jono hollitan wiede hore wa ko wara o totta dum wonno dirte Mohamed Oussoufo fa bedire de famu kede Ousmane Niali Boudi
li fuddode botu hore jo leedi Niger Oussoufo holliti wiede golleji G5 di anakani hunchenede hore fa ndena gu hebele leede gonde le Sahel ministre communido ndena gu leedi France o Florence Parly kawrude ngal kawrital holliti wiede golleji di anan gondi e yaade yeso le batu o hore be leede de ko gondi e wadde yo dardude fa jawdi hebe fa golleji di keba yaade yeso do e lewru juin hitande 2018 de fa etawede union européenne kanye leede kewde kolliti wiede pa birto jawdi fa do gonden joni do jawdi kandi wadde golleji di hippay le millioji temen nay e chapande joy euro kandi wadde golle o millioji temen didi e chapande jenay e nay euro woni kebaadi wattudo gonden joni do de dabare bamane le hitande 2017 fedde de ko han daranaade yo habude e gube jaddin ko be gonde le Sahel ngel ministre gonda hakkune ma le leede godde cema iber kulbali holiti wiide alan jabbido o golleji di puddan le wur mars warorundu le wattu gonden joni o fedde de hunjeni hore imma daraji didi do kerol mali e burkina e do sembe mo jogi hande o
kanko hore ju leedi do IBK o holliti wiide golleji di ana gonde e yarde yeso caggal mudo joti honno gede gondude wallude nyalom hande no golleji G5 Sahel di kan yarde yeso le majjo wi do e dum won lewru mars itane 2018 ko heewi golleji mabbi dum garan gollede kede mo kanko IBK ko mo sifi do hen do fatti tango Ousmane Niali Boudi
force est de reconnaître que nous sommes
passés ande wiide do gonde handen do golleji di ana gondi e yarde yeso denagu ana wondi hunchenede hore fahimbe gombe le nukuje e keba denagu wattu gonden joni o fanda ji gondi yeso amen yo fedde de jotto de fuddo golleji do e lewru mars hitan 2018 warorun du ko min jidi fedde de gollida de heba kaake de jangine de wadde bawde mayre fu fa denagu hebe de gollida e faabotobe hono minisma kanye barkan nena nokku do gommi joni do yo dum nokku do bawmu yettude leede paabotode en de hono union européenne france états-unis arabie saoudite e emira arab uni nena de leede ngadi fa jawdi ndarteteni ndi ko heewi e mayre hebe yalla fedde je 5 de al fuddo golleji jawdi kandi daranaade golleji mum yo millioji temen nay e chapande joy euro ko heba hande kanye holitimbe wiide paabeto jawdi ana yafa millioji temme didi e chapande jenay e nay euro nena yo dum hunde kande yettede non
c'est que notable
sikrab so ngabido be malame ande ngal odo bayni tirton mi joju modo no noddimi do dido numero ji didi kalon ko jiddon chapande ji e joy chapande ji tenay sappo go sappo go chapande ji e joy chapande ji tenay sappo didi sappo didi dum won suudu mawnu sorto no wondu le leedi meden di holitaawed nyalom hande be jukki lamu male ko yaata milliardu noga e joy cefa tiagal ko avioji di cioda le leedi meden di dum won di wo hore juli di kanya kaborde be kolliti di do golleji dum wadirayno do laabal wattu jono sabi de won golleji mata le hinde jubba ka fa handen fa kedden famta dum won kedde mo kanko Ousmane Niali Boudi
kaake kaborde militaire en ciodaade kanya avion hore juli di e dum waran no ko buri milliard ngaji noga e cefa le hitaade 2014 daɗanoma wala fu dartaɗo huncano hoore sodugol ɗe kaake. Ɗum saabi ni fa fedde noddirtede FMI nde waɗa jukungoji fewtude e leydi Mali le lebbi jeego Mali yaltinta ton kaalisi. Suudu sariya Mali ɗum woni Cour Supreme holliti wiide laamu o ana hani yoɓude ko yaata milliard ngaji noga e joyi CFA société noddirteɗo Geostar o société woni moɓe coodi e juuɗe mum ɗe kaake. Keƴaɗo maɓɓe ɗo Bamako ɗoyo Amadou Babaye Kouma. Le lebbi ƴaɓɓinoɗi ɗi le hitande 2017 komoniɗo horongoji ley Mali o holliti kabaru yurku yurkuji no gori ley Mali. Holliti wiide le kedde kaalisi ko Mali reweteno ɗum hono kabaru ngoɗo hunjugol wori fat ɓe joɓa sini ko njaali ɗi jaara yeeso. Dani ko joƴina honno ɗi golleji gori non fa ɗum famte fa gasa.
Wattu jono yoga e baali société civile gonɗe ley nokko kolliti wiide beltikile oɗo golle sanne ɗum no fedde noddirta l'initiative pour le changement au Mali et en Afrique. Ɓe ndeɗo fedde ɓe mbi wattu jono ɓe ƴewti hono ɗiɗo golleji gorino ɓe beltinoki sanne ɗum wonde diwoji ɗi coɗanone duɓe kollitiɗo konjale waɗa dow hen. Ɓe mbiɗo ɗum laatu sababu ñalawma hande o so walloɓe leydi ndi kolono sariyaji ɗi guri le nokku o fa hande keɓe ɗum wono kanko Ousmane Niali Boulo ko fewni hen dow hen.
Mine fandaji tati mawɗi min joguino. Arande mi anda ley leydi men ndi min gonde nagu banggal sariya laaɓuɗo. Iɗa ɓen mum mi anda kumuniɓe sariya ɓe ana gollira dow sariya. Laamu o ko dulli anda ko hani wadde yo daranaɗe ɓiɓɓe leydi ndi fuu. Tata ɓen mum komin taygiti himɓe leydi ndi kañe waɗoɓe politique ɓe galda hakkillo. Nenno sini hande suudu sariya ndu holliti wiide o neɗɗo wondi e gonga ko mbawmi wiide tan ɗum weeli min sanne. Hollitinde on wiide nanno jawdi fuu ana hani famude won hakke. Non watta fa darano golleji ɗi hani wadde. Neɗɗo fuu garo nanude jawdi ley leydi kana jomum heɓa taƴiral. Sini wari ley nokku o heɓa ndenagu anda torro goɗɗo fuu heɓata ɗum. Jomum heɓa famu ndenagu mum ana darana kañe jawdi mum fuu. Sini hande ndu suudu sariya waɗi nde tongande ko mbawmi wiide min beltike dow mum. Hakkillaji amin mbaltake fa sanne. Min keɓi taƴiral sariya won ɗum ne ɓerɗa amin ɓuuɓi hande. Ko hani tafo kana puɗɗiren laaɓal ley nokkuji meɗen.
Kawrital mangal fuɗɗi keñeɗo Bamako ɗon jowingal dow kabaru ndenagu ngal ɗo kawrital ɓe garan ɓe ƴeewa yalley hen yal hono ɓe kani haɓirde wayde jaam e deƴere ko woni ley leydi ndi. Oɗo boto kanɗo wadde balɗe tati ɓe garan ɓe ƴewto yalla hono gueɗe ɗe fo kani dakirede nokku goto fa totte golleji muɗum en. Lanniɓe oɗo golle suudu humnino kabaru ndenagu ley leydi meɗen ndi dow tugorgal fedde ministement. Keɗemo kanko noddirta Ibrahim Diallo kanko laami ɗiɗo golleji komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Niali Boudi.
Kawrital hande ngal yo fandaji tati jogi. Fanda arandejo yo ɓeydinde himɓe commissariat o faamu anda golle ko kani wadde ɓama ko domira. Ɗiɗo ɓel mum yo kabaru windande gaɗande pawino dow kabaru kumuninde ndenagu. Tata ɓel mum komin kalta haala mum ɗo yo kabaru ɗati ɓamaɗi kañe himɓe kanɓe ɓamede. Ɗi fandaji tati woni ko joƴinimin ɗo hande. Nen komin dewru domu fuu windede dow tongande hollite. Fedde hani joƴinede kande daranade golleji muɗum. Kañum daronto golleji ɗi fuu ko rewra dow mum fuu winda. Ene pelle tati kumuniɗe golleji mum ɗe ɗe fuu eɗe kanni rewde dow kabaru goto. Saabi muɗum hoorejo ministre en o holliti wiide ministére kumunine kabaru ndenagu nde tawe e golleji kanɗi waɗede ley windande nde. Joddo halde e pelle tati ɗi fuu ndewro dow ɗati kanɗi jokkede kañe himɓe kanɓe suɓede. Nena ɗo gonɗe hannen ɗo kaldal ngal yeehi yeeso jaati. Le wattu joni o miɗen mbawi wiide min ndewri dow ɗati kanɗi jokkede ɗi. Ko heddi fuu yo himɓe kanɓe suɓede. Ɗum andinte ley batu
garowo.
Tokkidal toɓe kolliti wiide wattu joni o fedde joƴinama to hande haybudu sukaɓe wonɓe tonɓe e ndeɗo fedde amiri en deeɗe gonɗe tonɗe ana ley majjun. Fedde ONG nde ɓe noddirta IRC kañum wondi e gollude ɗiɗo golleji faaɓe ƴeele honoɓe kani renirde sukaɓe wonɓe tonɓe.
Union Européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani.
Sikiraɓe ƴeewi loɗo ƴeeweteno ko woni lekkiri duuji ɗi to fa kumpitoɗon wiide tan ɗon to nokku noddirteɗo kajoloɓe kolliti wiide ñaw cewɗe mataɗo to o wattu joni o oɗo ñaw o timmi tonnoɓe kollitiri wiide suudu dogotoror wonu tondu kañum hokki ɗiɗo kabaruji. Yiɓɓele sappo e goomo oɗo ñaw yiya e muɗen ɓe fuu ɓe cewrama toon ɓe jeehi ɓe gaɗi toon pese dow wiyama ko ɓuuri united suka kañum fesa toon. Wuruɓe gardan ɗo sanɗo hono kabaru ko ɓe gatti e suudu dogotoron maɓɓe wondu ton ndu ley hitande 2017 nde nokku noddirteɗo laafiya bugu ɗo woni dene water to santo ina yaafa e millioji sappo e jeenayi CFA noɓe kollitiri wiide yoga ɗiɗo kalisiji fuu gattama e pese kañe faabade sukaɓe ɓe tiiɗallaji wayde ñamde fa hara woni e muɗum en. Ɗiɗo kabaruji dokkama to wakkati nde batu maɓɓe o waɗanno toon de gardan fa ɗo ɓurem ɗo wattu joni o heeƴo golleji puɗɗi toon altinere ƴaɓɓinon nde faaɓe ƴew ñewto yalla hono be kaani faabiraade commune Bourem o ne majjube ñewtiki wattu jono golliji de be kaani golluton le hitaande 2018 on balle société civile en de du ngaran tawe ne dido golleji ko golliji ne ngada no batuma o kambe du balle politique antor kany yibbe el halana ne fayerte worbe le kany erobe le secrétaire do katten betande kabaruji meede di men jooti on sanne hedaade heejo jamme faande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yowtere meden de an wodi jotal dimi kettini gidi wakkati joni yimbe le kedi be mi motti suudu baba